Yegobee.com.
High five and zip. Mr. Kagame. Wari wabona ifeza n'izahabu udafite inoti zo kubigura cyangwa uburi umuyobozi ukeneye icyangombwa kikwerekeza mu mahanga biraryana nibwo wakumva uburyo ngenga ukeneye mureba nk'iduka ryo mu birahure kumwuba wakunze inkweto yaryo wararikiye cyane icyo utari bubashe kwishyura uko niko nagufashe si mujene nanabanje kwitonda nzi kutavuga uburyo kugutumaho amabawunsa nari nzi kugaragiwe n'umfate nk'imbwa baby girl
nzagutesha umwanya ntabwo nagenda umwana wo gutunganya kuko ubitekereza shize
gushyira mu mutima nkurahire nakwereka ibyo nahisha abavandimwe buryana nakubwira ko ari murori nahisha abandi bantu byose ari ugushaka ko tubana ngahonze kera nguteteshe guhimbira ibisigo n'ibisingizo nkubwire ya mitoma abandi bibagiwe bayisigiye mistake game uzatinya umugabo buryo umwe n'ibanga umusasire neza ntacyo wumva uzaba mupfa kuba mubana hamwe gusa surya n'umutware wawe jya umurageza imana
nzagutesha umwanya nagenda umwana wo gutunganya kuko ubitekereza shize
yegobee.com.